Dachimsafi.com.
Mama, mama, mama uyo, mama uyo, mama yetu, mama uyo, mama Samia, mama uyo, tunampenda, mama uyo, wa Tanzania, mama uyo. Nikicheki vituo vya afya, kwa nikicheki flyover na balabala vijijini, aina wasanii tumewini, hata machinga wa chitori, webodaboda watoto wa rodi, walimu na madaktari na wakulima mbalimbali. Mama mfano wa Mungu mtu, mzarau sisubutu, wapiri kwenye dunia, ukimwacha Mungu mama nafatia. Baraka wa Tanzania, tumeletewa mama Samia, mama mwenye upendo, jamani mama najari, mama mzarendo, anaipenda nchi yake mama Samia. Na wasanii tunasema, wana michezo wanasema, akina baba wanasema, hata kina mama wanasema, hata machinga wa chitori, weboda boda watoto wa rodi, walimu na madaktari na wakulima mbalimbali. Mitano, 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 mitano. Kwanza mama kipenzi cha wote, tunakugaia chukua nchi yote yote, Tanzania ongoza miaka yote, mama Samia mimi nakupa vyeo vyote. Urafiki wa kimataifa, wawekezaji wanafika, demokrasia na siasa, biashara zinafanyika, wasanii hujatuacha, mama mitano unapata. Nikicheki vituo vya afya, kwa nikicheki flyover na balabala vijijini, aina wasanii tumewini, hata machinga wa chitori, webodaboda watoto wa rodi, walimu na madaktari na wakulima mbalimbali. Mitano, 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 mitano. Timu weu, 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 kazi yendele, yendele, kazi yendele, yendele, kazi yendele, yendele, kazi yendele, yendele, kazi yendele, kazi yendele, yendele, kazi yendele.
Yeah. Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.